bei ya balozi mtruu pia nayo ni true. Enjoy your balozi at 190 Kenya shillings for the bottle and 230 Kenya shillings for the can. Unaweza pia order at ke.thebar.com. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Balozi is not for sale to persons under the age of 18 years.
Wako nukta sijaingia na kutoka moyo wangu mkweche mami sana ogopa kanaota kabisa kanaota vipi nibeleze dodo nimeokota napenda sana unanita zero
jeri nukta
inuka inama doto ni San Siro
kwara nukta
unyama unyama pakase mendio
jeri nukta
cheza mama nitapiga ndio uzeze uzeze mama mbaka nyuzi zinaongea uzeze mama uzeze uzeze mama mbaka nyuzi zinaongea uzeze mama ole. Mascara, mie pumnara, zangu ishara, kichwa kichwa naingia. Kila idara, fiti mara, mama kara, my sweetie my dear.
My sweetie yo yo.
Napenda sana, wana nita zero.
Jeri nunda.
Inuka inama, doto ni San Siro.
Kwara lunda.
Unyama unyama, baka seme dio.
Jeri nunda.
Cheza mama, nitapiga ndio.
Zeze,
zeze. Mama, mbaka nyuzi zinonge.
Zeze.
Ah. Mama, olha.